ngiyakhumbula bebathini impintshi yami manje sesophila kazi lami uphila umoya kusebenza inkani shumba ma ngihamba nezabe manje usuku bonke silale ngeke balunge ngeke basiqede ngeke basikhona ngeke balunge ngeke basiqede ngeke basikhona ngeke balunge ngeke basikhona ngeke basiqede.
Yeah.